hi themela ma hina vanhu musi ma swi vona ku ri xenjhani hayi na byona ndzi nona ndlwini hi sweswo Hi, not so long, no, I'm not really. He's just.